kupiga magoli jamhuri kwa Mkapa. Chezaga kwa sa kwa sa Nyama zipo chini kwenda kula mtoni Unava nipeleka na sukuma tononi Kishimo kikione tumbukiza goroli Baby Radio, 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 baby Komio, 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 leire Mnini kwa kosi la zizega Chezo kwenye tope, tope Stop, doze, doze Ipe makopa ni kope, kope Sampo, tampo, ta Parapara, ina matota Ukipadisha, shosha Kitu watambele na fika Niko baka chini
Sopo
Baby wangu mimi
Sopo
Uko makini
Sopo
Sopo Radio, 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 baby Cause he loves his anger
Let's get a test.